Ambuye, hati muzabwela ngati mbala. Muzapeza anthu ena tango kala. Ena ali kupala, ena ali kufepi. Ena akutamango kaona nyao kwa senti. Akuti musa nabwele kusabwela chipisti. Pachipumi pake basaka lazima sixi. Jandu mazifusa ndeka cheni cheni nchiti. Akumaka mbaso zambini mbili scientisti. Paipolo lanu anthu analipanga twisti. Sosa wasangalatsa anapanga diliti. Mpingo uli wonse kuona ngati ukukosa. Sakutsiwa maziwa zoona ndi Yehova nte timadziwa mbuye muzabwela ndithu yawe kuzati chacha tose ndipo palibe asathawe ndechonde mukazabwela musazandiwale ndine munthu wochima kwambiri koma musandipase
mapiko sandipase mapiko mapiko sandipase mapiko
awakuti ndiya pasta antokumamo wasawa sangalatsa patsiko la pansi pompa ayamba kujaja ayiwala ntchito yomwe inu mnawapatsa gospel awakuti amayimba okhaokha tikayembandwa secular amayamba kuthoka akuti uyimba bwanji ndi mafano lowelela komesa mulungu amafuna nkhosa zosochela akujaja alowa malo mwanu na malenga uchosa isotso maso mwanga mawo muli mchenga akuti ndiya khristu akulu ife nditiyana akujaja anthu ena boda machimo mwasiana koma timadziwa kuti muzabwela ndithu yawe muzati chacha tose ndipo palibe asathawe ndemukazabwela chonde musazandiwale ndine munthu wochima kwambiri koma muzandipase
mapiko yeah. Zandipase mapiko mapiko yeah. Zandipase mapiko
Nthawi zambiri nendika mapemphela mtima wanga umakhala ulikwina nkona mbuye wanga ndikumalephela kusiya njira zanga zina za mudima nthawi zambiri nendika mapemphela mtima wanga mbuye umakhala kwina nkona pano ine ndikumalephela kusiya njira zanga zina za mudima kwa muzandipase
mapiko
mapiko
zandipase mapiko